Beat Records material, baby.
Fresh out from NigerRemix.com.
Call Makeup on the beat.
Okay, okay.
Safari hii nabadilishia loki, kinijia juu misiendi loki. Dema paka minatia loki, chaf chaf game minatia bloki. Chaf chaf game minatia noti, cheki zangu ndefu soni cheki bioti. Malipo na upepo mina itaboti, kula boda boda siku tibolti. Washa ingia ubaridi siuzi makoti, si shamba la kaha mtakula makofi. Minafia nohu, minafia godi, unakaa kama chakula ya bosi. Unakaa sana, uzeni makochi, wanakimbia bwana nimetokea ghosti. Na wanyoosha, hakuna madobi. Na wewe seka, ni kamko bondi. Nimefungu wa bucha, na chinja magoti. Kukaa juu sisi hatuna budi, mezani kwetu chupo hazirudi. Ulalo leo ni kifudi fudi, gudi gudi.
Okay, okay.
Wapi hapa ni home, hii hapa juhudi uvivu ni bomb. Hii hapa machawa apigi vibomb, hii hapa ni winner psycho zone. Hii hapa ni Nicki ulimisa kirap, hii hapa ni mimi na mimi na rap. Vesi napiga ka Tyson, bado nakuwaga icon. Bible nasoma kwa balcon, nataka ubiri micon. Kufanya hii ni wito, kuacha hii ni mwiko. Kama wasira nipo, weusi nipo nipo nipo. Hii hapa hii,
hii hapa hii. Biashara kaka, iya pa ni sadaka. Wajomba wanalia bata, iya pa meokoka. Na mileo naokoka, kamtoto amedata. Na mimi na jizima data. Iya pa ndo anaitaka, iya pa ndo anaipata. Iya pa ndo anaifuata, iya pa ndo anaichana. Hata kwekea vichwa, usipotumia kichwa. Hapa kili kumkichwa, ni ya kili kumficha. Okay, okay.
Okay, okay.
Okay, okay.
You know rock with the bass, rock with the illest. Jesus Christ ndio bwana sio mwingine. Umji ni darasa na sisi ndio shule. Kaki janja kuna watu na msukule. Okay, okay. Uzuri kuna mimi unao wote. Kama ni mapenzi nipe yote. Nimesema nipe nini yote yote. Nimesema nipe nini. Na sendo wale bongo. Hip hop Africa yote. Tumetanda uko Kongo, Niger, Uganda wote. Bazi mepigwa kama ngumi punch punch. Skanki na nuka juu ya anga pass pop. Roo ya bongo flavor inuke chop chop. Kazi juu ya kazi yani chop chop.
Okay, okay.
Remix.com.